king ni moja tu hapa.
Spartans, what is your profession?
Listen, hide your girl from the snigger. Mi ni mzijo buda, subishane sana mori yota lose hiyo mboka. Kaa kwa line yako techekelewa kwa joker. Mi ndio ule msenyi watumia mabloga. Too bad scandal zangu ni bazenga. Nafanya manzi yako toengova. Bila mimi industry mesota. Industry mesota. Cause who you think you're messing with? Flossing with the copy when I got the masterpiece. You jokers don't deserve nothing in this industry. How can you be safe? Okay with the f***ing mockery. Umwapni ni mob na mbaka mnatudis leo. Song zetu mzikil na zanje mzipe cheo. Foreign your local na local your enemy. How f*** times we living in, honestly. Hini song ya ukweli,
ukikachwe kach.
Hati cheki na matapeli,
ukikachwe kach.
Industry sindo tumejenga,
ukikachwe kach.
Mindyo beast wa mabazenga,
ukikachwe kach.
Hini song ya ukweli,
ukikachwe kach.
Hati cheki na matapeli,
ukikachwe kach.
Industry sindo tumejenga,
ukikachwe kach.
Mindyo beast wa mabazenga.
Ndani ya hii game se moja ndio uletanga tu sheria. R to the E, D just Lia. Ukitaka catch feelings wesi wa kwanza kulia. Ukileta ufakri wesi wa kwanza kuzimia. We the best music but I ain't DJ Khaled. Started from the bottom and I still stay solid. We came, we conquered, fuck it, we still ballin'. I set the bar high, some of y'all are still falling.
We are set the trend, we are set the frame. Bad man did it once again, me not stay the same. Them can't walk in a million, play in a million.
Funeral for them. Hini song ya ukweli,
ukikachwe kach.
Hati cheki na matapeli,
ukikachwe kach.
Industry sindo tumejenga,
ukikachwe kach.
Mindyo beast wa mabazenga,
ukikachwe kach.
Hini song ya ukweli,
ukikachwe kach.
Hati cheki na matapeli,
ukikachwe kach.
Industry sindo tumejenga,
ukikachwe kach.
Mindyo beast wa mabazenga,
ukikachwe kach.
Hide your girl from the snake. Mini mzijo buda, subishane sana mori yota lose hiyo mboka. Kaa kwa line yako techekelewa kwa joker. Too bad scandal zangu ni bazenga. Nafanya manzi yako toengova. Bila mimi industry mesota. Industry mesota. Niggas who you think you're messing with? Flossing with the copy when I got the masterpiece. You jokers don't deserve nothing in this industry. How can you be safe? Okay with the f***ing mockery. Umbwapni ni mob na mbaka mnatudis leo. Song zetu mzikil na zanje mzipe cheo. Foreign your local na local your enemy. How f*** times we living in, honestly.
Ukikachwe kach.
Kwani kwa nini?
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 Ukikachwe kach.
King ni moja.